It's a Kalandanya Music Promotions.
It's Crowd on the Beat.
XYZ Entertainment.
Vengi, wagele mbona vengi, ineo kukusha titi. Batali twafuma, so titi vibombene umbi vengi. Girls that I see they are plenty, but ineo kukusha titi. Batali twafuma, so titi vibombene umbi.
Kukusha chimoba mpunga vanchena. Nangunya poka leya kalandaya. Cause she knows I'm a boss kalandanya. Yali kosa ni Man U na Chelsea. Hila love hila lika kumuma sales. Kukosa fene ya mishishi na my nails. Nani masai kaleli lila na my curls. Echo na papi lamo kwa tini mpela. Love hika kukolanga suti kulitela. What you think once bati mverela machela. See? Hecho wakakabela Korea. Baby, chaboboka. Nilelo chilezo choka Nidia type ya bafriki na holy. Balisha Ephraim futi na banyori nyori.
Bengi, magele bombo na bengi. Ineo kukusha titi. Batali twafuma, so titi vibombe na umbi. Bengi, girls that I see they are plenty. But ineo kukusha titi. Batali twafuma, so titi vibombe na umbi. Titi, titi, titi no titi.
Kumona lipinga futi na photo shoot paka pinga. Whether ni muli bima panjinga. Chikulu love ili riunga puga na antinga. E-wallet ni diapo digit. Nga fuma po nshichita fidget. I know I'm dealing na muka mfumo. Bali sumina kaleva lupo na bakulu. So we don't go if it don't show. Success, respect, the love won't grow. Hukupusa na mulavu ni normal. We been on and off, no kuchira zesko for real.
Wagele mbombo na bingi, ineo kukusha titi. Batali twafuma, so titi vibombe na umbi. Bengi, girls that I see they are plenty. But ineo kukusha titi. Batali twafuma, so titi vibombe na umbi. Titi, titi, titi no titi.
It's Crowd on the Beat.